siomte wow muni biso bego la crena matimba na matimba na matimba na matimba na matimba dangot au chui
was our production.
Alisema kitacho tutenganisha kifo limetutenganisha. Jila na bobita tolizo hizo mademu anataka. Hemu wajo lipita mzimu na mushi zote aliwecha pata. Adona jiuliza ni nani karileta limezua utaka. Limeleta lawama watu wanagombana kisa kuwazimana. Hakuna kunyanduana mkicha tongozana hadi kununuliana. Wanavaa wasichana waze na vijana yani kila kona. Amenipigia mama ngata nipala na kama azivoliona. Imenifanya nalia, imenikosesha dodo. Imenifanya nalia, imenikosesha dodo. Imenifanya nalia, imenikosesha dodo. Ninatafuta hela, nikanunua dawa. Vijijini, tauni na chaka, wanangu tutafute. Boda boda mkundini, wauni tunasaka ili tuzipate. Pisikari na pini, uwezi kuzipata, lazima utoboke. Heshima ya mjini, ukitaka kupata, fosi kama Dangote. Unitafuta hela, chana na ngonjela, ujue zinakela. Usela bila hela, uo so usela, uo ni usela dela. Hoya tafuta hela, ukiwa na hela, wanawake wapo wengi. Usipokuwa na hela, watoto wazuri utawaita mazemeji. Ninatafuta hela, nikanunue dawa. Unatafuta hela, nikanunue dawa. Ninatafuta hela, nikanunue dawa. Emzi utafuta hela, nikanunue dawa. Kimimbie bo clinic, a doctor kimimbie. Doctor umande. Emma Vigezo, Wesef Makota. Awaka Sese, Wekide Babake Namida. Ataira, Wemzimu, Babamkwe. Autajiri upo na mashati yamepungua siku hizi. Unaweza kumtoa mtu yote asiyekuwa na faida. Sisi yao, Timu weu, weu weu, Asmati African. Wazawa blani nene, wanangu ambagala temeke kinondoni ilala chamazi mbande kisewe msongo la kitonga. Mbuti dondo chanika kivurego msikusini, molo mpaka usha. Wanangu kwa darwesi, akwa musa, akisewe spidigo. Amitoto ya Jamaika, atalbani, jaro jaro, naura mbili kitonga. Wataere.